Hiya, hiya, Jim Jones Afro Boy.
Choosing girl on the beat.
Hiya, hiya. Oh, you know the girl I saw last week at the golf course. Beautiful, beautiful. Wankuba. Was smiling a bulunchi. Nalaba maso crawly. Oh gosh, beautiful, beautiful. Wankuba. Sweetie pineapple, me call it you go. Touch on me shoulder to see na dongo. You my PepsiCo, da gala gwe panado. I wanna take you home, Zali Letoto. There is something I want to tell you, babe. I need in my home. Kweta kawaka, ewange waka, homu waka, tujikolele waka. Kweta kawaka, ewange waka, waka wako mulilo kuna yaka. From today you my baby. Welcome my company. You lucky Wi-Fi ku internet. By the data mionye. Ebyange byona mbikuwade. Kanyonyi kange wetale. Exi wange atulabe. Uchimuisa bubiye tuge. Mi girl toss me a love ya will ever be your Sodom padomo kiso kusinga take me a got it well. Kanu si malalo mutima guku ya gala gusanyuse kuboli wanga tochimanyi ya the best. Changu twesi nire. Fatwibye nire waka jangu tesinire waka huya ya kwetaga waka ewange waka homu waka tujikolele waka kwetaga waka ewange waka waka wako mulilo kuna yaka haki ya Mungu na kupenda sana wewe ni wangu. Tuishi pamoja, tuzae watoto. Baby, baby, nasema ukweli. Mshote, mshote, njo unishika fadhali. Chichota labanzo mtu onkulize wano. Tokola kabadi nota dafobo inja sula wano. Omubiri gongu labano kukuse kubula muka masaji. Sembela kukebele. Nataka unipe penzi lako. Unipe kiti kwenye moyo. Kila kitu nachotaka, sema penzi, I go give to you.